Mu Rwanda ubushinjacyaha burasaba urukiko rukuru guhanisha Madame Ntamabyariro Agnes igifungo cya burundu y'umwihariko. Ubusanzwe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye icyo gihano arimo kujurira kubera uruhare ngo yagize muri Jenoside. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihe urubanza ubushinjacyaha buregamo Ntamabyariro Agnes rugana ku musozo warwo, ubushinjacyaha bwasabiye Madame Agnes Ntamabyariro igifungo cya burundu y'umwihariko. Ubushinjacyaha bukavuga ko Ntamabyariro yagize uruhare muri Jenoside, cyane cyane yifashishije umwanya yarimo wo kuba minisitiri w'ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko Madame Ntamabyariro atigeze ajya mu bitero byo gutema Abatutsi nk'uko abatangabuhamya babajijwe babivuze, ngo ariko ibyo yavugaga nibyo byatumaga abajyaga kwica bagira imbaraga n'ubushake. Ubushinjacyaha bukavuga ko Ntamabyariro yagize uruhare mu gushishikariza abaturage gukora Jenoside. Ubushinjacyaha bwatanze urugero rw'ibiganiro Madame Ntamabyariro yakoreye ngo kuri Radio Rwanda ari kumwe n'umunyamakuru Bamwanga. Yavuze ngo Abanyarwanda bagomba guhiga umwanzi wabo FPR bakamurimburana n'ibyitso bye. Ubushinjacyaha buvuga ko muri icyo gihe ibyitso n'umwanzi byasobanuraga Abatutsi babaga mu gihugu. Ntamabyariro ngo yavugaga amagambo nk'ayuwari perezida w'abatabazi sindi kubwaho Theodore, ngo kuko nawe yabwiraga abaturage ngo birinde ntibindeba. Ntamabyariro we yemera ikiganiro yakoreye kuri Radio Rwanda mu kwezi kwa gatanu mu 1994 ko ariko avuga ko umwanzi yavugaga ari ingabo za FPR Inkotanyi ngo zari zateye igihugu. Avuga ko atigeze avuga ko abaturage b'Abatutsi nabo ari abanzi b'igihugu. Ntamabyariro aregwa kandi ingendo yakoreye hirya no hino mu gihugu zigamije gukangurira Abahutu kwica Abatutsi. Ubushinjacyaha bwagarutse ku magambo yavugirwaga muri izo ngendo, nk'aho ngo Ntamabyariro yavugaga ko bagomba kurwanya umwanzi wabo cyane cyane abo muri FPR n'abafatanije nabo. Ubushinjacyaha buvuga ko aya magambo y'umwanzi ibyitso Inkotanyi muri kiriya gihe cya Jenoside, umuhanga mu byiga ndimi Dr. Ruzindana Mathias yabisobanuye mu rubanza rwa Akayezu Arusha ko uwakoreshaga ariya magambo ibyitso umwanzi Inkotanyi yashakaga kuvuga Abatutsi babaga mu gihugu. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyaha wabushinja Ntamabyariro bikwiranye n'igihano yari yahawe mbere cya burundu y'umwihariko, bugasaba urukiko rukuru kuzarekeraho icyo gihano. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Bwana Hategekimana Leonari wahoze ari Substitute Gitarama igifungo cya burundu. Nawe Hategekimana aregwa kuba yararekuye wari Prefe wa Butare Habyarimana Jean Baptiste agahita yicwa. Hategekimana nawe avuga ko yari yabanje kwanga kurekura Habyarimana ngo kuko atari we wari wamufunze. Cyakora ngo aho yabitegekewe na Madame Agnes Ntamabyariro wari minisitiri w'ubutabera yahise amufungura. Ubushinjacyaha buvuga ko Leonari yafunguye Habyarimana azi neza ko agiye kwicwa. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko rukuru guha igihano cya burundu y'umwihariko Hategekimana Leonari, mu gihe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere. Urubanza rwa Ntamabyariro rurimo kugera ku musozo kuko nyuma yahuregwa Ntamabyariro n'umwunganira basabiye urukiko ko rwamugira umwere, nk'uko urukiko rwa Arusha rwagize umwere Mugenzi Justine wahoze ari umuyobozi wa PR mu gihe Ntamabyariro we yari umunyamabanga w'iryo shyaka. Ntamabyariro yavugaga ko ibyaha Mugenzi yarakurikiranyweho ari nabyo Ntamabyariro yarakurikiranyweho, agasaba rero ko nawe urukiko rwamugira umwere nk'uko Mugenzi Justine nawe yagizwe umwere. Urubanza rwa Ntamabyariro ruri muzatinze cyane kuko yagejejwe mu Rwanda kuva mu mwaka w'1997 kugeza ubu akaba kiburana. Ntamabyariro akurikiranyweho ibyaha birimo gukora Jenoside, gushishikariza Abahutu kwica Abatutsi, gutanga intwaro no gusenyesha amazu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tukiri kuri uru rubanza rwa Madame Agnes Ntamabyariro ugaruka kuri Bwana Justin Mugenzi wahoze ari ministre muri guverinoma y'abatabazi, umunyamakuru wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Justin Mugenzi wagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda, ubu akaba gitegereje ko yabona igihugu kimwakira. Karekezi yabanje kumubaza uko ibyaha yashinjwaga byari biteye.
Ibyaha byigeze bashinjwaga byari uko abari bagize guverinoma y'abatabazi baba baragize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside. Nicyo cyari cy'ingenzi, ibindi byose byagendaga bizenguruka kuri icyo ngicyo.
Hanyuma urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwashyiriyeho u Rwanda rwabagize umwere,
rwatugize abere.
Rushingiye kuki?
dushingiye yuko ibyaregwaga byose nta kimenyetso gifatika kigeze kiboneka kigaragaza yuko hari umugambi abantu bagize wo gutegura iyo genocide cyangwa se kigaragaza yuko guverinoma twari turimo yaba yaragize uruhare rwarirwo rwose mu kwicisha abantu mu gutuma bajya kwica mu kubaha uburyo bwatuma babishobora ibyo byose byaje kugaragara ko byari ibirego bidafite ishingiro turabitsinda tugirwa bere
kandi mushatse kuvuga ko
urubanza rwaregwagamo guverinoma batabaze rwari urubanza rugizwe n'abahoze ari abaminisitiri bane tugirwa bere twese ubu twese turi hano muri iyi nzu ya Arusha aho ducumbikiwe kuva igihe twaviriye muri gereza.
Ndizera ko mu bikurikira bwana Mugenzi ko umwe mu bari abaminisitiri muri guverinoma y'abatabazi mwarimo Madame Agnes Ntamabyariro mu Rwanda ubushinjacyaha kuri uyu wa mbere bwamusabiye gufungwa burundu y'umwihariko mu rukiko rukuru wakavuga ko ibyaha ashinjwa n'ubushinjacyaha ari nabyo namwe mwashinjwaga mukamwaragize umwere we agasaba ko nawe yagirwa umwere. Umuntu wese wagize guverinoma y'abatabazi kuri iki kibazo yahise agirwa umwere kubera ko n'abandi bagizwa bere?
Oya, abari bagize guverinoma y'abatabazi ntabwo bagizwa bere bose, ahubwo abagizwa bere n'abari bakurikiranye ibyaha bya politiki. Nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu bateguye genocide ngo bayishyize mu bikorwa, ibyo ntabwo byashoboye gufata kuko byagaragaye ko ubu bwicanyi nta wabuteguye wakurikirana neza yajya no kure yajya kureba ahubwo nyirabayazana w'iyo ntambara uko byatangiye intambara yaje ite ya ibyo mu kwezi kwa kane kwa 1994 byagenze bite bakabikurikira mu mizi yose bakareba aho byaba bishingiye. Naho kuvuga ko guverinoma y'abatabazi yaba yaragize kuyitegura basanze bidashoboka, ndaguha nk'ingingo imwe ifatika yakwereka yuko byabuze ishingiro. Ni uko bavuze bati iyo guverinoma niyo yateguye ishyira mu bikorwa ubwo bwicanyi, kandi iyo guverinoma yagiyeho ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane, ubwo ubwicanyi bwari bumaze iminsi 3 kuko ubwicanyi bwatangiye indege yari itwaye Perezida Habyarimana imaze guhanurwa, nibwo hirya no hino induru zavuze ko abantu bariho bicwa. Kuva itariki ya 6, ya 7, ya 8 iyo guverinoma ntabwo yari ihari. Asanga rero iyo guverinoma ntabwo yajyaga gutegura ibintu itarabaho, ahubwo ngira ngo ni uko urukiko rutagize umwete wo gukurikirana cyane ngo bashake imizi n'imihamuro y'iyo ntambara, naho ubundi basanze gukurikirana guverinoma y'abatabazi bidafite ishingiro.
Mu byo Madame Ntamabyariro ubushinjacyaha bumukurikiranyeho n'amagambo yaba yaravuganye n'umunyamakuru wari wa Radio Rwanda Jean Baptiste Bamwanga, nk'amagambo mwe bari ba minisitiri mwavugaga ntago mu rukiko rwa Arusha rwayahereyeho ngo abe ibimenyetso bigaragaza uruhare mwashinjwaga muri genocide?
Hari byinshi bivugwa n'abayitegetsi bose, ari abaminisitiri, ari abaprefe, ari abadepite bimwe n'abasirikare, byinshi byagiye bivugirwa kuri Radio Rwanda, kandi ayo majwi yose yarafashwe yarabitswe bayazana mu rukiko. Byinshi bagizana bita ibyo kuturegesha bagera imbere y'urukiko, ahubwo bigahinduka ibidushinjura bakaza babyikoreye, byamara gusobanurwa mu ndimi abacamanza bumva bagasanga ahubwo ari byo bituburanye, ari byo byerekana yuko twakoraga uko dushoboye kugira ngo ubwicanyi buhagarare aho kugira ngo tuwushyushye. Bo rero bakaba barizanye bibwira ko ari biza kudushyiramo, ari biza kuduhamya icyaha, ahubwo bigahinduka ibidushinjura.
Uwo ni bwana Justin Mugenzi wagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga rwashyiraho u Rwanda mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi.